Bekala baba yang paisela. Tona imusugu mpaisela. Sondela nzo kwazela. Sondela nzo kwazela. Bekala baba yang paisela. Tona imusugu mpaisela. Sondela nzo kwazela. Sondela nzo kwazela. Nzo kwazela. Nzo kwazela. Nzo kwazela. Kwazela, eh, ngizokwazela, ngizokwazela, eh, ngizokwazela, ngizokwazela.
Phethu mapakisha, phethu mapakisha, mapakisha, sha, mapakisha, sha, mapakisha, 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 phethu mapakisha, phethu mapakisha, mapakisha, sha, mapakisha, sha, mapakisha, 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 cover the caviar, cover the SEO, cover the caviar, cover the SEO, not to know, London, London, I'm Mr. Samuels. Ganjan, ganjan, cover the ass, yo. Cover the cave, yo. Cover the ass, yo. Cover the cave, yo. Not too long, not too long. London, London, I'm Mr. Senior's Buza Ganjan.
Baby RG, yeah. Rich gang, baby RG. I don't stress about these guys, but my coatling. Pay to pay, no man, I'm a Johnny. You tell funny and again, I'm singing in boxy. Yeah, pay to no pee at the land. See, I lens and the land. Ngapha nesound ibhizi endlebeni. Wena ngisuke backseat ngeceleni kwaka mshayeli.
Bekala baba yangiphayisela. Tona imusuku ngiphayisela. Sondela ngizokwazela. Sondela ngizokwazela. Bekala baba yangiphayisela. Tona imusuku ngiphayisela. Sondela ngizokwazela. Sondela ngizokwazela. Zokwazela, zokwazela, eh, zokwazela, zokwazela, eh, zokwazela, zokwazela, eh, zokwazela, zokwazela. Kama kenda stedeli scoop, abanye bethu babona ngentuthu.
Awutshele kasi yakeni kasi masifele kashuku.
Bega maspila ganja, believe in love, show me love, see my leninga.
I'm dangerous, I'm scandalous, I'm fabulous, I'm famous, cause
oba pega makeka, my jealous. Washington eko, kasinga, kasega. Umbuze noma yini, I'm jealous. Mini mbile yase, kasinga, iken.
Maratoni pati, say oh. So funny, who's more shella? Siyazu, uta, sipizanga.